my sunshine, baby. Uhlelu nami, uloku nami, uhlelu kona. Asoze ngakhohlwa mna, tuluzi uphela ngasola mna. Sande sami ngiyasifela mna.
Wena ungithande ngenamali ngenasense, kodwa usando lwesu really make sense. Bangipheze wena ngina stress, mntana omuntu ungasabi no stress.
Uthando lwakho namandla, engabe nginamanga. Woza kubambe ngesandla, sijubalale mama.
Ngithembe wena nkazana yakho ayithola nje ayithola manje yabo. Ngifuna sibe together sami sanama mo face action isipuli isicike attention uyabona siyabhena cause wayibamba nje kayithola nje.
She P Boss.